I love you.
International quality.
My sweet Lord.
Wendo wangu wa maisha, naeni datisha, kwa mahaba yako kwako nimefika, nilele sito kuacha. Hata nyota na mwezi vizime, ukweli sito ficha, na kupendo na nipenda takulinda, hadi mwisho wa maisha.
Kimesha waka, mtoto mkali, mtoto bomba kongo takufata, wasanga brasha, ondoa mashaka, ndoa iko pale pale, wala usiwe na araka, zija weteka, bado na aso hati, mapecha pecha yale unanipa midadi, usivunje ahadi, ikapotea remi kato na minato, hakia na nadata kwako, linda shima yako, toshaka na mima na moyo upo kwako, sinitoe ya show, kizungu zungu na matozi shiko robo, wakikutaka embu waonyeshe nyodo, geuza chogo, kisha nenda zako, hina mana wona rinda ndoa yako, wakizimbua sema kwangu nope na cause, kiboko yao, kiboko changu, nitapefema mwana uto ndoto zangu.
Wendo wangu wa maisha, nae nidatisha, kwa mahaba yako kwako nimefika, nilele sito kuacha, hata nyota na mwezi vizime, ukweli sito ficha, na kupendo na nipenda takulinda, hadi mwisho wa maisha.
Nakona kwenye jones kweli mtoto uko bomba, misigari pale mtani wakichonga, genga, moyo sha kupenda, moyo na siri nyingi leo unataka kujua, metendwa na wengi na ukajuta kuyajua, mapenzi, kwangu wote ni washenzi, skiza God, weni bonge la zawadi ambayo Mungu kanigea, swazi kukuchezea, nita kupara furaha milele yote, twende pamoja kamruguru na kibote, takupa chochote le wazusha siku teke, wakija nyuma nyuma kama punda usha mateke, kweli nilitaji mchumba, anipende kweli wala sipende mabumba, life na unga unga kwenye shida sinkimbia, ngande gande kama ruba, popote wena mie kisha zibe masikio, mashangingo sisikie, na shukuru nisha mpata, kwangu kama kandanda, choki inavo msa. Kiboko yao, kiboko changu, nitapevema mwana mke ndoto zangu.
Wendo wangu wa maisha, nae nidatisha, kwa mahaba yako kwako nimefika, nilele sito kuacha. Hata nyota na mwezi vizime, ukweli sito ficha, na kupendo na nipenda takulinda, hadi mwisho wa maisha.
I love you forever. Hadi mwisho wa maisha, na kupenda takulinda, hadi mwisho wa maisha. Benzi, takuwezi, takuwezi wewe. Benzi, forever and ever.
That's Baba, that's Molim, JP. Kumbaya, down.